zavidmusicblog.co. Sugar Sound.
Mr. Don. Lego.
Straight from Chipata, you know.
Satina Dance Production.
Ule shana wino baby, wala mpishisha sarari. Ule shana wino mami, wala renga ndari dide. Ama dansi yore mami, kutina senda na kaloni kambi. Ama dansi yore mami, wala mpika mkongore. Ukumwipu kisha chikashana, ni dansi bwanjiyo. Ati hii eveva brother, ni 01 dansi. Ukumwipu kisha chikashana, ni dansi bwanjiyo. Ati hii eveva brother. Seni ati kaluko botasi ushe ati mskeri ati mwene amini la dorika ushe kunta mako ya mena sheki shuka nangwa madansi ya murolo ya bashirota hukumipu kisha chikashana enarikana ati iye beba brother ni 01 dansi tima bina from 01 mpaka 630 Tima vina from 01 mpaka 6:30.
Hey, lenga pushe na sarari mama. Hey, lenga nelwala no musana. Hey, lenga newela kumacha. Hey, lenga newukana mboma. Hey, lenga pushe na sarari mama. Hey, lenga nelwala no musana.
Basushisheko iraine yo bakanya ah basushisheko iraine yo bakanya chika fina so saravionse angena chika fina so saravionse angena walange ko tweking na 01 dance walange ko tweking iwe na 01 dance
ilenga pushe na sarari mama
Sugar Production, dumb should I know? Shut up!